J-Rocks.
It's Rocks.
Downloaded from mylovesaidmusic.com.
I'm in love with
all my life, nigga, buzz and no naps. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find a plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Tima fakamo tisaputa mona baby. Mulungu wao ni same same na watu. Ni bantu nao wana mpuno na tomato. Or maybe tika gwada city gwada same same. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bali be content bati bari na chuma. Bafunaga 5 kwacha kenine nako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Kaya chilungu patumba. Kaya, mavuto yebe siani tesha ya nikuira. Nika yensa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano na rigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No job banzanga bainza mafodia. Very shocked, that's why nipe mafodia. Ninkula baba fiashte tindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya nikoso kweba chalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa chunta njika lafe wantozi. Limbiku success tu alio chafuzi. Haba kutupa connect they refuse. Limbe pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali manes anapange badi mo time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anayesa anapushing asikulu. Fulu, 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 he's the best of a daddy. Generational wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa de kelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzi pange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake moka puma. Masnika na macheni monga these more. E life even when you have you will need more. Yeah, baduta njele usaleke baku nyunye. Sunga queen ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sisi wika marume. Kaya, ushetizaka kuira chuma. Yomanga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya, mavuto yebe siani tesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalire mulichira.